aɗan kettini sigilaji studio galangu eɗen gondi jamɗe joyi wittore ke mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfilde ko min Omar Hamma janganta o nani ko e kibaruji. Horejo suudu habaru biyeteɗo Kanal Amfiri imo tawa e juuɗe poliseji. Sariya sogeji pilinoɗi jippina laamu nder duuɓi ujunayyi ɗiɗi sappo e joyi maɓɓitama hannde subana o. Nani yewtere meɗen pindinol hannde haaltana na dow filla hawjiiɓe cawrugol himɓe dow mere dow ko yoɓɓantake laatiɓe gacci tokkitaki mu'en ko njii nder golloɓe nder lokotoroje no ɗon gaɗa gacceji far filla etanol ɓeyɓe e sukaɓe famarɓe. Kodi jamhirta mon gendarme goto warama kokoloku wuro tawango nder département mo torodi ko woɗɗaki kero leydi men e Burkina Faso nde hippitere waɗa kanana caka kenga warde hande nder poste gendarmeji tawaɗi to endan kokoloko. Amma ni famaka dimma on ginan yeru no maire mo commune torodi wiri wakkati studio kalangu noddunomo. Mbiyen ni ɗenɗan hooreɓe ano hoorejo journal biyeteɗo Kanar Amfiri Haruna Yakuba illu kengo emo tawa e juuɗe polisiji peeji yeruno patsantoɗomo on wiri o neɗɗo du ministre biyeteɗo ɗenɗa Albade Abuba kan woni ko tunninimo ley habaru mo wurtino illu sappo e joyi lewru janvier wittindi ɗu nder filla fijo waɗanongo to enda doso illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi ko wi Albade Abuba kan woni cigilliɗongo. Noni yeruno bandimin biyeteɗo Moktar Mahamadou noddi hande subana biyeteɗo Boubacar Amadou pasantoɗo o biyeteɗo Haruna Yakuba nani ko wi
ministre d'état biyeteɗo Albade Abuba kan waɗi ka feeto dow makko wii o tunnini ɗum ley journal makko bittiiɗo oto encore dow muɗum ɓe noddi o kenga ɓe ƴami o ɓe giyoto ɓe fadde ko o fadde maɓɓe hantididde enquête maɓɓe o subakko omi yehi mi o wi o gacce wala e makko no yetti Allah. Min faami noon on ko waɗi ley harko o hano ko Albade wii o tunni o ley journal oto journal makko buttiiɗo kenga o wurtini ɗerol o wii o majju noon delle hano o ƴami Albade yaafo o noni to delle milumi giiɗo yaafe mi majju noon delle gacce muɗum no hani no mbaade ni a waɗi gacceri ni a wi mane yaafan yimɓe no gaɗa gacce ɓurdo ɗum ɗo Allah yaafa kadi rusa ko tagaɗo ɗon noon kadi ko haala ka ka hana ka yaha gere ka mi sikki ka yaata gere ɗu o yofete ɗe Allah jaɓi illa ko ɓooye.
Hande subaka o woni ko nder ñamey sariya sogeji sappo e ɗiɗi e nimɓe sappo e tato nanganoɓe e ley tuuma jippino laamu illu nder mbiyen ɗoenda lewru hitande duuɓi ujunayyi ɗiɗi e sappo e joyi maɓɓita yeru duni no dow kujje tati woni ko pasantoɓe ɓe endan koƴuno dow mum dey suudu sariya ndum yardaki dow mum ko waɗi pasantoɓe ɓe dille noon. Dow tiɗalaji tawaɗi dow fi gurdan nimɓe wari hawtiɗo endan e laawol laamu kawringol kawral azuku ko duuɓi ujunayyi ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɗum hunde noon ko suuli ɓiɓɓe wuro région Difa Sanne yeru no biyeteɗo Nadi Aji Gana goto tawaɗo nder fedde jinganore ɓiɓɓe leydi mo région Difa haali o wi mo watta dande du yaade hooreɓe région e laamu ƴewto laabi gere kawjiɗi kawral ceede ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum nani ko wi Lawan Bukar.
Nous les pauvres particulièrement ceux qui
enen talkaɓɓe ni woni ko ɗum ƴeewto sago faminen wonɓe Difa laatimɗo woɗi noon saɗarma illun nden jondu konal laamiɓɓen enɗan gari ɓeydi ceede kulle ɗe fuu dow himɓe nenno en saɗarma ɓeydini noon e miilo an kay ɓiɓɓe leydi Niger hananan immo daro gaɗa dande wootere saabu ɗum ɗo no hoɗan yimɓe woɓɓe naata guyka e hoore muɗum woɗi ɗum ɓeydo ɗo kondan wadde yimɓe dilla tawama ɗo kondan leydi Niger no wonde durwida e dow to yimɓe dilla e leydi ndi joni o kaɓe ɗo ɓe mballa fa yimɓe dilla ni kay ni neɗɗo wawa jooɗade ley so on jeddi johon ley guure ladde ƴamowon da woodi on jiiɓa ley kuɓeje to konna hannde saɗolma tan woodi ba ceede luuɓagol suuɗi e ko nanndi e muɗum fuu saɗolma noon luumoɓe meɗen ndu kanni mbawa ba joɓude e janngal e itte ko wiya itte ɗum enɗa tila e maɓɓe seɓe ɓeyde kamɓe to ceede dow kulle maɓɓe ɗe ɓe connoto ɗe ele miilo an seende yimɓe nanngodiri fa woodi
revoir ces mesures
Depite be partiji dingala elamu notaba e jahangal illu alal bitinga ngal de region lady med region ji lady med en di form. Amani bien region doso woni kobe putir e jahangal mabbe be depite be dumana jahangal mabbe kamwoni be njabe kaldoa hunduko e hunduko bipe lady e nouri e nouru. Gungu mama ndantani bandi minande subada om onodi goto nder depite be bie tedo Nasir Halidu nani kofam minimo domana jahangal mabbe ngal.
Notre objectif c'est d'atteindre
comme ngini woni min jamin kalda bibbe leydi hunuko e nowru e do fila sadal maji torroji tawal e do lawo lamu do fila cede goltirtede hitan e leydi men Niger do kany e hawtade do fila ko darto talki chubaki lati du kondan ni hore ben enda ngadiri no muyiri e do rafi lamu rade gonga e der leydi enda dun kay kany woni gollal député kay jati rejoji di fuuni ko min jato kany e bibbe leydi wambe yasi tecci kenya kay tilaberi e do su kamon ko min gadi tawa agadez kan ko mun waro han cagal mun di fa zender yaade marade kan ko nan min gado wan dum hawtade gallure nyeme kanyo bibbe leedi men wombe leedi yasi be fu min pammi nambe be anda wombe lambe hal dum yo pene non be gada e hunde fu sabu ko min gar leedi doso min yewi min ji hunde fu wadaka
concernant la région de Dosso nous avons visité.
Biani ilule lewri je witindu du wani ko radio gure ladde mo Damergu FM fuddi do enda gattol ano sigilaji studio kalango to enda derta notu odoni odon micito ko studio kalango tawa kena do enda le nyame e jonde hunde du non yewtereji gattetedi do idun don wela sanne nimbe hettintobe dum hokki dum radio Damergu FM o nimbe kettino o sanne bandimin biyetedo Bubakar Mamudu Yaro o bada ke denda e hettintobe o radio kolube weltare mudu nani kowi
radio mbiter Damergu FM do golida e studio kalangudo filla hokkol habaruji golleji hakkuni mabbe di enda dun don wela sanne sanne himbe hettintobe Hamidu Sumaila kanyu e Sidi Lamine nani ko be kaldo ko be nanto dum
pulla mi kewti
gollido gol no wodi sanne gamiden kettino habaruji e demle kewde ko min jidi woni gollido gol yaajine heba min keba habaruji e demgal berberere duudal nimbe ladde ben fu berberere kalta
ansi concerne les deux
yewtereji gade tede don din idi ngodi ko di kedani do filla ngurdam leedi ni wodi ju nodde tebe ngara ngada yewtereji be ngonga be kalta
radio Damergu on endan hebi ballaga sanne fara fondation iron del jeydo radio studio kalangu Abdou Idi horejo radio Damergu FM
le personnel de notre radio
golob radio amin kebi ekintinol ko ngadana faryadu golle mu en yeso golob studio kalangu ngaddi jahangal ko yamirore do endanta nutum kambe golli tirdi duddi ko hojata halaji gado montage e ondiler ko renata golli tirdi an mi de belti sanne
nous en sommes fiers
kerol himbe tintobe radio Damergu FM ngaddo yettor mabbe yade studio kalangu kanyo e fondasyo irondel do kibol habaruji e do ko yawi yawi habaruji lati.
Kawrital mangal koytaade duubu jinaaji didi e sappo e jeetati do kawjaaki jawdi led e duniyaaru hande subaka woni ko mabbita to endan nokkure witende Davo nder Suisse. Ngal kawrital do hawri do enda nimbe ko watta ujunaji didi e kema joyo juwebe nder leyde chapande njenem. Wodi do hitande fu woni ko nde hawrinde watte to enda Davos do hawrore do enda himbe politike hawjibe jawdi be leyde duniyaaru. Bandimi Moktar Amadou famini mi do majju Umm Omar firtido fulfulde.
Lawol gol woni chapande nayi e jeetati ere ko kawrital mangal do kawjaaki jawdi ko leyde duniyaaru fitama handen Davos cluster leydi sis hawrune horebe leyde e horebe kewbe kawjibe e fi kawjaaki jawdi e horebe pelle jinganoje bibbe leydi e kawjinaabe filla hokkol habaru e kawjinaabe e filla jandeji mawdi hikkani ko be gatti yeso woni noy watte ko nyibem duniyaaru lobbu do gada duniyaru dun wala no yahira no hidira gada mu der kawrital mangal gal be ewan labid be kani be koja do denaku adanaru e fi kawjaaki nchakantaraji e filla fondito le jawdi ko duniyaru kawrital gal to kana gada kiran gongal chaka horebe moy fu wonno tefa dabareji mu ko waddata ganje hol yeso he
syndical lokotoroɓe golloɓe nder lokotoroje pamarɗe ladde alal bittingal ngal ɓe gaƴi hawride maɓɓe mawde ko duuɓi junaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Allah e hawride maɓɓe nde ɓe maɓɓiti nde waɗi ko ɓe keɓi haalude kulle ɓurɗe suulude ɓe misali dow filla rafi jobdi ko ɓe tawda e bandiraɓe maɓɓe liigotoɓe laatiɓe no haani kokke ɗoenda lamba golle gomnanti. Er majjum duni ɗoenda ɗum woni biyeteɗo Ibrahim Moussa, secrétaire général mo fedde syndicat maɓɓe o, bandimin Sylvie Michel Deji noddimo e calel nani ko wi.
Min gaɗana ko watta lebbi nayi faa min naati nder jowa ɓuru, min kokkaka jobdi amin. Min kokkana ɓe jeɗɗiire, nde ni ɓe keɓanayi min mosola dow saɗarama amin o. Min ƴeewan laabi ɗi min koƴata ngam min tewta hakkeeji amin ɗi. Nde ni wi'a lokotorooɓe gomɓe nder lardeeji no nyawta himɓe siri noon mo tanja joɗɗini. Lokotorooɓe gomɓe nder ladde ɓe nder maɓɓe rimnooɓe e rewɓe no ɗon gaɗa mun dow ƴettooɓe ɗiiƴa e ko nanndi e mum. Delle hannde nde ni ƴeewaama ko watta duuɓi ɗiɗi ɓe tawra e saɗarma noon ni. Ɗum waɗi gomnati on hooƴani min aadi ko ɓe kooƴete dow jonde gomnati faa waranden jooni jehol yeeso walaa no heɓi. Ɓe ngala hakkiika e ceede kes ko ɓe ko kaani ɓe kokke gomnati on hooƴani ɓe aadi. Minen doomi aadi o yottini, ɓe kokka min hakkeeji amin no ɓiɓɓe leydi min ngoni, minen nyawtorooɓe no wooɗiri.
Il faut que les agents qui travaillent soient dans les conditions.
Filinge yaha gades
tawa fa yaha maradi e zender
kettine studio kalangu do radio mono
studio kalangu yadu leni niger
nani e ngartan e yewtere meden pindinal hande ha ndartana na do filla hawjibe sawrugol himbe do mere ko yobantake der region maradi. Caggal tokkitaaki maɓɓe kiɓe ngaɗuno nder lokotorooje ɗen ɓe tawi ko golloɓe gonno ngaɗa gacceeji nder mum. Ley tokkitaaki kin du ɓe njii ko laawol ko golloɓe ɓen kooƴi e jambaade nyawɓe waddeteɓe ɗoenda nder lokotorooje, misali far etol ɗoenda rewɓe e sukaaɓe sawreteɓe ɓe duuɓi joyi warde ley. Nani ko bandimi Mohamed Maman waɗi dow majji.
La gratuité du soin concerne 5 prestations.
Sawrugol himɓe dow mere ɗum woni ko yoɓantake yatana e dow laabi joyi. Arande ni kam woni har filla ko darta feccugol rewɓe ɓeynoɓe. Ɗiɗe ɓeldu konɗan kam woni ettugol kañum e tokkitagol rewɓe wonduɓe e deeɗi ɓen endan. Nonni du konɗan tataɓe ngel no ndara waɗugol dawre hakkunde ɓeyngu e ɓeyngu fa laato safareji kokketeɗi jomumen ɗin endam. Nayaɓe ngel du dartana filla sawrugol sukaɓe ɓe ɓuura e duuɓi joyi. Joyaɓe ngel du konɗan sawrugol seere ko watto e ndemirgol rewɓe. Ɗum ɗo fuu gomnati kañum on ko hoyi teddende muɗum nene senɗo wara lowtoro dow inde majjum yoɓata baa hunde. Eɗo famtingol ni woni minen du hono keddi ko jomumen min gatta safari muɗum kina winde waɗe ɗereji holle gomnati gomnati o enda sakito yoɓ. Caggal majjum sey tan min gaɗi ƴewtar gon sey min tawi golloɓe amin loktoroɓe gon ɗon no gaɗa gacce mawɗo sanne. Misali nder loktorore goɗon ɗo enda maradi wi'ama seni debbo wari arande fa etene reedu muɗum sey nde yoɓe buuɗi keme ɗiɗi. On loktorojo goɗɗo kanƴi woyto loktorore yoɓentede gon gam warto itta ƴiƴan ɗan. Ɗiɗoɓe ngel woni kasen ɗan kina jomum yoɓa 4,683 fa ƴiƴan ɗan hooƴe yeeye ƴeewe. Jakadu konna seni ƴiƴelɗe kawrama fa ƴeewe fuu hokkata kena loktorojo gollowole loktoroɓe mawnde maradi laatide inde gomnati woni yaarto loktorode mawnde enda ƴiƴelɗe ƴeewe wartire. Seni ɗum waɗi ɗum ƴaɓɓeke ceede ko ɓe kawri ɗum endan kinaɓe koƴa ɗum ɓe ceenda hakkunde maɓɓe neɗɗo fo heɓa baka muɗum. Caggal majjum du min landake rewɓe woɓɓe woɗɓe cukaloye pamaroyi ko yettaki duuɓi joyi. Ɓen ndu mbimi mbandu cukaloye ko jarama gaɗanama safari yoɓa e feƴi hunde loktoroje gaɗɗo safari o sey wi'a debbo on dara ko hokki ɗum. Ndenne ɓe mbiɓe kokka ko watto 96 yaade hemreru
qui varie de 300 à 500 francs.
Ɗo wonto kibaruji meɗen Fulfulde Teli Moctar Mahamadou kam waɗi ɗo enɗen ko mbiyen kibaruji ɗin jotti Bunga. Joni wala fuu ko mbawmi sanan wiya Moctari Mahamadou waran wadde ko ɗengal hawsankore kirten to jahirti.
Jirosein faya dolbel
mayne sorowa warde birnin gawre
kettine studio kalangu do radio moɗo
studio kalangu yaadu leydi Niger.